jacayla karama qof kugu baaqo kashiisana ku baneeyo kashiisana ku baneeyo kalsoonidu waa sad weyne abdi kalfurnaan jacayla karama qof kugu baaqo kashiisana ku baneeyo kashiisana ku baneeyo haddaanad karay la qaybso kalmaa lagu xoojiyaaye kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana kalmaa lagu xoojiyaaye kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana kadiin marna uma banaana shadiya jalka hatanu kabaindigeedu ubal kalga ailka dhowrsan kulayl iyo waharaade nafsina wallaba kaldaaqe isfahan isfahan iyo kulanka tali shadiya jalka hadaan ka weendigeedu hubal kalka ailka dhowrsan kulayl iyo waharaade nafsina wallaba kaldaaqe isfahan isfahan iyo kulanka tali kiyo asaga kaliga ruhka jalaado kartina ishqi ku wiyeedo kartina ishqi ku wiyeedo karaahidu walur baase addi kufkiyo asaga kaliga ruhka jalaado kartina ishqi ku wiyeedo kartina ishqi ku wiyeedo adoon kashifayn xubtiisa haddaanad kabayn dhibtiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa adoon kashifayn xubtiisa haddaanad kabayn dhibtiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa runtii lama kado hankiisa shadiya jalka hatanu kabaindigeedu hubal kalga ailka dhowrsan kulayl iyo waharaade nafsina wallaba kaldaaqe isfahan isfahan iyo kulanka tali shadiya jalka hadaanu kabaindigeedu hubal kalga ailka dhowrsan kulayl iyo waharaade nafsina wallaba kaldaaqe isfahan